Sasha.
Kukhanyokusayo kodwa manje ngidinga usizo lwakho Tommy. Kukhanyokusayo kodwa manje ngidinga usizo lwakho tata. No angane amgana mpare.
Sing a shiri, sing a rubé.